It's gone.
Amazali.com, super vibes.
You know, it's a seat, so the teacher, I'm representing to the fullest, you know? Sirena, see you.
How?
Langa ndi fuso ndafuna undi huze kodi urandi konde lanji Kodi mayine udaona mochani kuti utindi konda chonchiwe Kabudula ni moti emweyu, maraya ndia moti omwewa Girl, I want to know the reason why you love me so like that
Kondi huze mariwe, chimene jina kugomela mayine Kondi huze mariwe, chimene jina kugomela mayine Kondi uze maliwe, chimene china kukomela maine Kondi uze maliwe, chimene china kukomela maine
Kondi ndintima wanga, kapena zelu zanga Kapena zose zanga, chimene china kukomela maine Kondi ndintima wanga, kapena zelu zanga Kapina zose zanga, chimene china kukomela maine
Give me love you straight from my heart Dina kukonda singa chite makani Kukukwatila ndiye kale yanga plan Pachikondi chakon kale wa makani Undi uze chimozi Unandi konda chukwa chani we kodi Di mangolo tapi kukalila limozi Mbanda kuchati kuzukila limozi
Undi uze maliwe Chimene china kukomela maine Kondi uze maliwe, chimene china kukomela maine Kondi uze maliwe, chimene china kukomela maine Kondi uze maliwe, chimene china kukomela maine
Kondi ndintima wanga, kapena zelu zanga Kapena zose zanga, chimene china kukomela maine Kondi ndintima wanga, kapena zelu zanga Kapina zose zanga, chimene china kukomela maine
www.amazambiwi.com